koma, kukiwa moyo kanichoma. Bori kananiya ni nilizani ndoto, kawaza midadina ni tukiwasha moto. Vimacho mdori mdori, we dada ni kikori atari. Treni mekali ya reli, umeni mada atari. Sinipi madaraka, kama ni meli ndo imesha zama, joni yoko ya haraka. Nanani, nanani, ninana, pasinipi madaraka, kama ni meli ndo imesha zama, joni yoko ya haraka. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta. Tarumbeta, ana uzuri wa tarumbeta.
Since the sunset, we really had connection from the onset. With a supermarket like a complex, I've really fallen for somebody's daughter. She's breathtaking like we're sitting underwater. I can tell that you can ride with me through every situation, and you don't switch up when you hear some useless information. Baby, I got two man in my back, some I'm a polo, me no uma chinja to become a charmer. Peace. If you got me, I got ya. Even for Chokamo, there'll be no departure. She put me straight, helped me get the leader out. She's that poetry that Shakespeare couldn't figure out. On every other night, she wrap me up in a white sheet. Had her body moving like the man's lens of Tai Chi. It dominate her, you're not get her. She got rhythm like a trumpet, she's a tarumbeta.
Nana ni, nana ni, ni nana. Basi nipi madaraka. Kama ni meli ndo imeshazama, joni yoko ya haraka. Nana ni, nana ni, kasi nipe madaraka. Kama ni meli ndo imeshazama, joni yoko ya haraka. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta. Tarumbeta, ana uzuri wa tarumbeta. Tarumbeta, huyu mwana ni tarumbeta. Tarumbeta, akilia kama tarumbeta.
Hesitation, she will ride with me. She's the right painting for the gallery. No hesitation, she will ride with me. She's the right painting for this gallery.
Come on my knees, for many.